cha kusema, wewe unaniweza, sina cha kusema, nimeuteka moyo, sina cha kusema, wewe unaniweza, sina cha kusema, nimeshabwaga moyo.
Hip hop baby, you are so upgraded, they let's pay more money cause I love you lady. Drop me crazy and I drive you still. Kill a deal, nalo piga nina run, she's for real. Nipe nipe mori mori waku saka zama kila chaka. Nsipo fanya wana taku teka damana umenipa waswa nini ondoa mashaka. Na itadi ya jindoa kwako shajito sadaka. Baby you know, wa you're my number one. Na nipo masim kichwa nika kitu flani. Wani cheke wani ponde majirani. Hawa juu nacho nipo wakijua totamani. So cute, hata nguo kitupia. Hauni toy kwenye mood when I see you, I swear. Sina cha kusema, nikisema tarudia. We ni mrembo fani, haufanani na mabitch pia.
Sina cha kusema, we ndo unaniweza. Sina cha kusema, mesha uteka moyo. Sina cha kusema, we ndo unaniweza. Sina cha kusema, mesha bwaga moyo.
Na kuchum bye bye. Japo wapambe wanazumu wanazungumza hi-fi. Wakituona wanazuga wanaona ni shy. Hi. Kimoyo moyo na fry. Kama Kim na Kanye. Sina la kusema we kwangu ndo number one. Hata vile ulivye uko tofauti na wale. E Mungu baba nomba tufikishe kule. Ache nini tambe nae kila sehemu. Kwa jinsi na jompenda na chikiwa na madem. Michezo ya kijinga kumumiza mistaki. Penzi na lilinda imisezi mimista.
Sina cha kusema, wewe unaniweza. Sina cha kusema, nimeuteka moyo. Sina cha kusema, wewe unaniweza. Sina cha kusema, nimeshabwaga moyo.
Baby go, don't you want your mind? Do not go back, no good, so it's all right, yo.